Luka, simari sappo e tati. E on saha, wodi arbe kabrimo ko hepti Galile nanabi be pilet rendin ijam mumen e damsade keji mumen be. O jaabibi o wi.
Bele cikkoton ko ben Galile naabe yardube non mette. Buri Galile naabe heddibe be wonde bakkodinobe. Bodo wi on. Ala, kono son baccaki koye mon. Onon fof ko non kalkortodon. Walla, cikkoton ko sappo e jeetato be kiwsilewo o yani e dow mumen wari dumen be. Buri Yerusalem naabe heddibe be toñangeji. Mode wi on. Ala, kono son baccaki koye mon. Onon fof ko non kalkortodon.
O tindingol do tindol.
Iwi ngoti meedi darade e ngesa resen gorko gor. O ari boggude ki, kono o tawani e makki dibbe. Caggal dum, o wi toppitanido mo ngesa makko o. Ko hikka wadi duubi tati, hitande fof moda ara boggude kiido iwi. Temi tawata e makki hay hunde. Soppuki, ala ko ki bornata leydi ndi. Toppitide ngesa o wi mo, ceernaajo. Dalki do haamu wuri. Hakkunde do e nden mami gabu saraji makki fof mi wada hen dornde. Hawnaaki makki jibindo e mo wuri so dum ala choppaki.
Wari nyalama foftere goto Yesu wini e janginde e batirde wotere. Nek debbo goto mo ruhu gallini faddi duubi sappo e jeetati ina don. Ko turinodo tan o wawana fortade loy. Nden Yesu yiyemo, noddemo, wiyemo.
Soknajo, a serndama e gallende ma.
Yesu fawi e makko juudi mum, tan o furti loy. O weni e yettude Allah. Kono gardido batirde o, nde tawno metni ko Yesu sellini nyande nyalawma foftere ko, wi yimbe be.
Balde jeegom podde gollede ina ngodi. Koy den balde poddon arde sellinede. Kono wona e nyalawma foftere.
Jomiraad o wiyemo.
Onon nafi geji di. Mbele gota e mon fof humtata ngari mum wala mbabba mum. Nyande nyalaw mo foftere yarno yodum. Odo tanum Ibrahim mo seitani humi. Hake dubi sappoy jetati. Mbele handani e humtede. E de getjelle nyande nyalaw mo foftere.
Nden o hali dum. Anbi makabe fof kirsi. Kona ditdal ngal fof. Wilti e geti teddudi de o watno de. Hononon o wibi.
Holino laamu Allah ngu wayata. Holi kongu nandata mi. Ngu wayi kono foddere muttardande neddo jetti awi e nambu mumni. Nde fudi, nde wonti lekki, cholli weyo chabbini e chatemaki.
O wibi kaidi.
Holi ko laamu Allah ngu nandata mi. Ngu wayi kono lawir modebbo jibi e mudi tatifarin haa fof jufini.
O weni wadde wuro e wuro. Oma jangena, oma fay Yerusalem. Wodi bidoma?
Cierno, mbele ko yimbe seratan, ndandete.
O wibi.
Mbartano de natirde damal pangal ngal. Gati mbode wie on. Hebe majid nade donka. So jom galle o ummima soki damal ngal. Onon, on kebi boawal odon konga bafal odon bia. Kalifa, uddit min. Ma wajabo on dumdo, mi anda to njeedon. Nden, ma on gon e wide, ko enen nyam danno njar danno, te a jengi ni e dingirle amen. Ko dumdo o jabo to on, mi anda to njeedon, ngoddo dekam, onon oonyi bebe. Nyade hen, ma on goy kam to don, so onji Ibrahim, Isaac, Yaguba, e dennagal anna babebe ina ender laamu Allah. Onon bedda bowal yimbe gummoto fundange e hirnange rewo e worgo njodo ndendal hal e der laamu Allah he nden non won wattindibe ma ngardoyo won ardibe ma battindoyo
don tan wodi farisa en arbi mbim
ummodo njaha lawol ma gati herod nane fewjon warduma
o wiibe
jehe mbiye nden wojere min mi riddat seitaneji te mi sellinat nyawbe hande e jango nyande nyalawma tatabijo onon timmi kono ala esago mi yaha hande jango e bawo jango ngati annabi hanani warede chagal Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, an chankowo annababe bardowo nelabe e mum kaade o holino foti laabi jinmi rendinde besnguma no gertogal rendinirto choppi mum e lesbibje mum ni kono non on jabani ko dum wadi ma on dalde galle mon kono modo wi'e on hankadi on gonta yitam haanyane biidon yo barke jippo e garowo e inde jomirado o.